It's Full Vibes Entertainment DJs in the mix. In the mix.
The Spin Teacher. Busara no pole. Nekima lariti kutoka kwa mama yangu mama. Vyote kuvijali. Ukona silingani kabisa ona wewe. Akuti na mkole. Ukakata kabisa na shina la penzi langu nana. Eti kitamali. Ukona boloni ya kemini na olewe. Lisi kushina mwana na choma ubani. Na vishwa peto na kuwa mtu wa korani. Yumi ya sana. Sana. Mile si kushina mwana na choma ubani. Na vishwa peto na kuwa mtu wa korani. Yumi ya sana. Yumi ya sana. Sana. Tatizo kutu mbale. Hapa nyumba mele jala.
Kick off your shoes and relax your feet because you're about to be taken onto another level of the best mix of music.
Kuchungu wa penzi langu mwenzio jinsi gani vile nimeumia moyoni hata kupendwa sitamani utama mapenzi mwanza kumekula kwangu mwenzio sitamani hata raha tena misioni nasikia visoso na mtoto anaitwa mamu vile kinuna mpaka tabasamu mefanana sana sana mimi mwenzako tena mapenzi ni sina hamu tena na mpango kwa Dar es Salaam nataka niende mbali nipuke vita na walimwengu mimi mwenzi msiwezi kutumbaga hapa nyumba mbele jala tatizo kutumbaga huko na mapenzi siwezi tatizo kutumbaga hapa nyumba mbele jala tatizo kutumbaga Sima mbagara, 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 mbagara. Ukona mapenzi siwezi. Sima mbagara, 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 mbagara. Ukona mapenzi siwezi.
Na kama mapenzi bado kiletwa soma shule ya msingi Kigoma.
This DJ, your mama approves of him, and your sister is dating him. It's DJ Techno.
Pita, yo na tatonia. Mine, nini nini nimefanya haunipendi mimi tu moyoni na mimi kila nikiwaona pamoja mwapita Maria sioni mimi nikipenda mwingine jinsi nilivyokupenda mami na taabika kila siku na mawazo mwenzio mbona umeniacha na upweke ndio maana mimi nazuba jukweli ndani mimi najua wanifaa yeah mami sijitambui mimi nina maswali mengi bado haujajii iweje tena leo maneno yanatamba ya kwamba umeposwa na mtaka funga ndoa iweje tena leo umenitupa kando baby mbona sielewi ndio nakakomia nini kimefanya haunipendi mimi tu moyoni naumia kila nikiwaona pamoja mwapita ndio nakakomia Nimefanya haunipendi mimi tu moyoni naumia kila nikiwaona pamoja mwapita Maria
oh my god
ndio nataka uniambie tu mimi sina mwingine ndio nataka uniambie
Entertainment. Hala on 0719-341-720.
Sana bwana nini kuwa muna kati mwingine makosa hata raha jamani nani nipende asini zingue nani nipende asini zingue Hivi ni nani mbemba atakaye nipenda kwa dhati na sio kunitamani. Mvumilivu kwenye raha tanikiwa na dhiki, asinishushe thamani.
Sababu ya ulofa mama, sababu ya ulofa, 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 sababu ya ulofa.
Ona bora nitulie nufaidi mjana kuliko kujitia jakalao. Wangapi wamepinda na kuidiana, hawatochana mpaka kifo. Wengi wako kima fly, wakitimiza lengo na kunofai. Mapenzi yanakaba kama tai, mwisho wa siku naweza poteza uhai. Mapenzi naogopa sana bwana mimi kuamua, kati mwingine nakosa ataraka. Jamani, hihihi, nani nipende? Asinizingue, nani nipende? Asinizingue, nataka jiko jiko la peke yangu mimi, si kila mja anafikia. Aje anipe raha mimi, asiwe na chakachua. Niambia nimjue, nielezeni nani mama.
Ninge jua shamra basi kwa ki Africa, baby.
Jibu, nikimwambia neno I love you, wala lijui. Nikimwambia neno I need you, halitambui. Nikimwambia nyimbo nzuri, hata sikii. Mbingu nasikitika kimona binti kiziwi. Nikimwambia neno I love you, wala lijui. Nikimwambia neno I need you, halitambui. Nikimwambia nyimbo nzuri, hata sikii. Mbingu nasikitika kimona binti kiziwi.
Hata kusema neno I love you, kwaki, halijui. Hata kusema neno I need you, kwaki. Halitambui, hata kusema neno I love you kwake, halijui. Hata kusema neno I need you kwake, halitambui. Baby, 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 poo, baby, I love you. Ingawa natisika naye, baby, I need you. Baby, baby, poo, poo, baby, I love you. Poo, poo. Baby, too. Baby, I need
entertainment DJs in the mix.
Kweli nilikuwa napenda sana kucheza nje za ujana, aliyekuwa mke wangu analia. Kweli nilikuwa napenda sana vipenzi na kuwahonga mpaka maga, aliyekuwa mtoto wangu bwana teseka na njaa. Mitungi kila saa, nyumbani sina time ya kukaa. Marafiki na mimi Nancy club na mimi, sasa nimebaki lonely. Rocky radio na zichezwi, yani pesa hakuna, marafiki na hakuna, hata baby unitaki tena. Sasa nimebaki lonely. Rocky radio na zichezwi, yani pesa hakuna, marafiki na hakuna, hata baby unitaki tena.
Nakupenda, nakupenda sana baby, nakuhitaji mama. Tukisiwa chama la vida niliko tena, nisame ma baby, na kuitaji mama mama. Tukisiwa chama la vida
silewe tena nisikize ma, kwani najua pombe ndio chanzo ha kilichofanya nikutende dharau. Kibao ndani ya nyumba kuna raha, sasa ngulikuwa dhaifu nisikize ma, kwani najua kweli ulinipenda. Watoto wangu natenga ni same mpenzi wangu nasema,
sitaki rudia tena, najuta kwa yote niliyofanya. Nisamehe na goti na piga na lia.
Sasa nimebaki lonely, Rocky radio na zichezwi, yani pesa hakuna, marafiki na hakuna, hata baby unitaki tena. Sasa nimebaki lonely, Rocky radio na zichezwi, yani pesa hakuna, marafiki hakuna, hata baby unitaki tena.
Nakupenda, nakupenda sana baby, nakuhitaji mama. Tukisiwa chama la vida niliko tena, nisame ma baby.
Patapotea mina wewe ni marafiki toka zamani, siwezi kukudanganya. Nia yangu kukulinda toka nana mwizi, mwizi wa mapenzi.
present the 254's finest. This is DJ Techno. Beat to beat, back to back to back.
Entertainment, Tyler on 0719 341. 720.
Sababu mdomo wako mami nisiongee na watu ya
ona wasichana pekee
labda ni madada zangu ya
ona mabusu tele
ona
ya siku huu ya kija hata huduma inasitishwa niweke wazi minaona mwenzangu huogopi maradhi
mama mama hao wengine wadhamini
Kaba kito wa machozi, ipo shinda na majonzi.
ndo naamini Mungu aondoke itaraha na kosa mimi ukumbuke tulisha na yamini ama mimi na wewe yeah. Maisha milele mpakana na pukiwa chini ni mawazo yanayotesa moyo wangu anitanielewe yeah. Tamani uyajue ili unilinde mimi sijejua uliwaza nini anitakuwa mbali na mie yeah. Hata hilo nilijua ili nisaishwe mimi ama ni maradhi wako dakitari unambie mapema ili dawa yake nijue ama kimaradhi
safari ni kuniacha mimi upwekeni mimi nikupenda sana we mpenzi je kweli wataka kunienzi au nataka kunitia mashaka ni
kuzenda kama chizi yangu njiani naongea yeyote sababu yako anitakiliopokea Chifuna majirani mtaani wanakuulizia Sina la kuwajibu na baki kama chizi na jililia Walinambia ni kuwasi wewe Yui minishi mwewe Masikio ni kaziba vipi nishi bila wewe Wakasema utonisa mingi Wala ya kuningia kilingi Usikisa wakapiga jua wendo wa maisha ni Umeumbika mama Kila upita poya ni nyuma la wama Sijiwezi mtoto wa kitanga Koko tabani nisha boga manyanga Itawe umeumbika mama Kila upita poya ni nyuma la wama Sijiwezi mtoto wa kitanga Koko tabani Anita Nakuita
Boga. Majirani walimpenda sababu ya uzuri wake na sikitika mashangingi wakawa rafiki zake. Akaanza kunywa pombe alipokwenda kusuka. Usiku anatoroka tena kwa kuruka ukuta. Nilipokuwa natoka naye nyuma anatoka. Nikimtuma kitu anadai eti amechoka. Nikienda kazini ndana na data mabwana. Magari ya kifahari yakawa yanapishana. Hakika stareza dunia zikamtenga. Hatimaye hapo nyumbani pia akatoka.
Kazi yangu nilikupa uwe tunembeza. Na sasa jiji zikazichanganya.
Kama wanachema wote mtakuwa ndani. Ahidi kuwa pamoja nami. So let sema pete tukifika kama shani.
Sijere watakuwa nani? Kinsenta wafujo nyuki mtamboni. Bina kuita sinyorita. Kwenye ote kupari na kulabata.
Kama fit nataka penda na we. Au kama fit tenatajia na e. Kama fit tene ote kama shani. Kani nane tukaple.
Your feet, because you're about to be taken onto another level of the best mix of music.
It's DJ Deno, the spin teacher, straight out of Good Vibes Entertainment.
Mommy.
njia ina jam sasa wapenda pita. Nimekaa karibia saa sita, sasa kukaa nimechoka. Oh baby, sija moda long time now. Nona ruto za mwezi jana. Nimesha kuambia mama nimefika tangu mchana. Anajua nimesha fika, mesha fika, mekasirika. Alipika tangu mchana, ila sasa lunch imegeuka dina. Nimechoka kupiga honi na
beep, beep.
Atuelewan. Nimechoka kupiga honi na
beep, beep.
Atuelewan.
Beep, beep.
Move out the way. Nimechoka kupoteza time. Nina siku nyingi kwenda home. I am missing my baby. Hello baby. Natamani niwe nyumbani. Nimekwama hapa njiani. Kuna jam baby. Kuna jam baby. Aloha, aloha, aloha. Unanikatia simu unanionea. We ungekwepo ungejionea. Unafanya hivyo nakosea mama. Unanikatia simu unanionea. We ungekwepo ungejionea. Unafanya hivyo nakosea mama. Nakuomba mpenzi ungoje. Ni mjani na jani ombe. Nimechoka na kuja tule. Uruma nione, na kuomba mpenzi ungoje. Ninja nina jani ombe. Nimechoka na kuja tule. Uruma nione. Nimechoka kungoje highway. Nitapita kokote mradi we. Ili kama ni kesi na iwe. Nimechoka kungoje highway. Nitapita kokote mradi we. Ili kama ni kesi na iwe. Nimechoka kupiga honi na
beep, beep.
Yeah, I tell you one. Nimechoka kupiga honi na
beep, beep.
Yeah, I tell you one.
Beep, beep.
Move out the way. Nimechoka kupoteza time. Nina siku nyingi kwenda home. I am missing my baby. Hello baby. Natamani niwe nyumbani. Kwama hapa njiani. Baby, I love you so much. I love you, mama. I love you, mama. Nimechoka kungoje highway. Nitapita kokote mradi we. Ili kama ni kesi na iwe. Nimechoka kungoje highway. Nitapita kokote mradi we. Ili kama ni kesi na iwe. Nimechoka kupoteza time. Nina siku nyingi kwenda home. I am missing my baby. Hello baby. Natamani niwe nyumbani. Nimekwama hapa njiani. Kuna jam baby. Move out the way. Nimechoka kupoteza time. Nina siku nyingi kwenda home. I am missing my baby. Hello baby. Natamani niwe nyumbani. Nimekwama hapa njiani. Kuna jam baby. I love you so much. I love you mama. I love you mama. I love you mama. I love you so much, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby. I love you so much. I love you mama. I love you mama. I love you mama. I love you so much, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby.